Yawe, mutima yetu ndina esengo Kotala, misikangala yoto uti Papa, hey, pinza letangi ya esengo Osali, kule kama kanisi ya bato Tu m'as comblé de joie qui déborde Tu as ôté Vêtue de ma plus belle robe Ah Elongi langayo kengisi Isengo langayo sangisi Nyo solo bayo kukisi Ah Abula mwele kebele Ya wosangisi na maloba Ah Abula mwele kebele Ya wosangisi na maloba Nabete lota maboko Yawe Nabete lota milolo Milolo Abae Naembe lota loyembo Moinanga ya tongo Nyosolanga ya ezwibo moi Bitumbalanga ya osilisi Vikamala yona tatoli Ah 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 Ah, ah.